Taka vyombo juu ya meza.
We on it, we on it.
Toto mzuli na mkunyeza.
We somen, we
kiuno mama umepewa.
We on it, we on it.
Chomo wa sugar baby, chomo wa sugar baby.
Metaji kupoza kubada kufanya kazi. Na cruise kwenye tinted kukwepa paparaz. Nikukesha macho bada kuaso. Niko na Na mwita mudum, na muliza kama na room. Na pia kama na ndong, na lusiwa kuvu jandu. Niko na mlembo ni suhu, kama ni dhambi ni hukumu. Tungi bada tungi leo nasima miomu. Omoto kwa kiswaza kini miss, ana call. Ana mwembo stewie mala shopping 20 mall. Mina with busy apa, tuna hook up baby. Niki gangsta gangsta, aina make up baby.
Sari wanapulisa, pulisa. Wapi wanapulisa, pulisa. Arufi na sikika, sikika. Tunawambia calm down, calm down.
Aya mungu tunawaka, waka.
Aya mungu I don't see nobody.
Tumewaka, waka.
Mitungi vishungi.
Tumewaka, waka.
Hamisi vungi, siungi.
Tumewaka, waka.
Yesu na Maria siuni mbele.
Ongeza vyombo kwenye mesa.
On and on and.
Toto mzuri na mkonyeza.
Nisome, nisome.
Mama kiuno ulipewa.
Tuone, tuone.
Afadhali fungeni mikanda. Tumetimba kipande na wana. Timini kwanza askaro metanda. Zipo juu viunoni na shanga. Unachotaka matumejipanga.
Aga.
Watu mbwembwe. Tumetizika kama merembe. Matumizi katuli uza sembe. Na hindo wanasemaga kama lembe. Ususubira kuambia na genye. Hey, maneno mtekenye. Toilenga mapakinga penye.
Pulisa, wapi wanapulisa, pulisa. Harufi na sikika, sikika. Tunawambia calm down, calm down.
Aya mungu tunawaka, waka.
Aya mungu I don't see nobody.
Tumewaka, waka.
Mitungi vishungi.
Tumewaka, waka.
Na misi vungi, siungi.
Tumewaka, waka.
Yesu na Maria siuni mbele.
Ongeza vyombo kwenye mesa.
On and on and.
Toto mzuri na mkonyeza.
Nisome, nisome.
Mama kiuno ulipewa.
Tuone, tuone.
Weka vyombo juu ya meza.
On and on and.
Toto mzuri na mkonyeza.
Nisome, nisome.
Kiuno mama umepewa.
Tuone, tuone.
Yeah. Yeah.